Aye, aye, aye. Tuseme kula na vonenge mula poacha niseme we ni mzuri na uko peke shima kwa mama yako okay bila melishika kwako si okay na mimi na aso yasho everyday baka mziki unipe mope ili upendeze wake na we nikutembeze koto jione japo sina kitu muni don't tell unawaza nini mami AT uko na fisali president japo sina kitu na visenti japo piga pamba na kuseti kubalika kucha kubalika kope sema nije navyo kasileti baka kuna kucha tunaruka ote mbona tubaridi eshi eshi
takupeleka Dubai wewe na mimi iyo lazima ila sio saa hii maybe July kama ni deni unanidai ila jilani zako ni shy cheka unavyokonda ninavyojidai mala muhuni mala sifai evil lie cheki machoni kama mapai shingo ni feni sina ga high ya kazi gani mie mabia money got business
money got business
yana pika mimi napakua anakatika mimi nabandua namfikisha juu kwa jua nampa mua nampa ushindi goli la kwanza goli la pili goli la tatu mimi ndo la kwanza game ni kali tunavinjali kula mavitu kama ni kuch kama ni cop au
Brazilian
nitakupa kwa nipo siku nitakuwa billionaire tuanze na pesa tuanze na uchumba nitauza rikete nipate mavumba mama watoto bonge la mimba nataka uniachishe usela niwe baba baba mchana atasema usiku atalala inaga Rashid
shida
ni hivyo alitaka kawanyima
sijui ni lini ila naamini japo muhuni sina pesa wala madini sijui ni
Sijakondoka faa, sijakondoka faa.